amabaadu ampuliriza nkujjukiza okwebazanga Allah n'okumutenderezanga ye yatandikawo ensi awatali kwalabira. Ye yatandika eduniya Allah, ye nanyini muntu era kamutandika, na buli kyolaba ku nsi kikye. Omuntu property ya wakitiibwa Allah gye yeetandikira. Mukubi wa bulooka yamanyi byagattagatta bulooka efulume, owamandazi naye yamanyi. Bangi eno mu bantu tutenda nnyo yatandika bye yatandika, oba yatandikawo okutegeera kwonna, netulabira nti yatandika okubala ate ayina eyamutandika. Isaac Newton n'abalala bajja boogerwako, nga tonnatenda mugezi yenna tewabangawo, nga n'olwale bwe watali era nga bwe wataliba mugezi yenkana Allah. Falyanduri linsanu mima khuliqa, tunuulira Allah gye yakujja, gye yanzijja haji haji obajat. Falyanduri linsanu ila taamihi, omuntu asirikirira afumitirize wa Allah gyamugira ebyokulya. Bw'otunuulira ennaanansi n'ekisigosigo Allah mwatugira ekyokulya ekiyitibwa ennaanansi, obaoliawo kyandibadde kituweesaayo obudde okutendereza ow'ekitiibwa Allah eyatandikawo ennaanansi era ajja gijja mu nnaanansi ffe ne tukola gwakulya. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون, نبيتوند بيون الله يجانغا بيتوندا بيبيري بيبيري نغا كسوبيرامو نغا بوانسوبيرامو كويبو ليريرا وكوزا ياما جيزغا فيري ياتوتوند ويكتيبا الله أبانغي تمتندر زينغا الله تمويبا زينغا eyateekateeka okubeerako mu nsi yandibaddaani. Laula llah yandibaddaani. Owekitiibwa Allah ye yatandikawo omuntu gwe yategekera okuleeta mu nsi. Oluvannyuma lw'okuleeta omuntu mu nsi Allah n'atayagala awangaalire mu mbeera etamanyi wa gye yava na ki kyamuleesa, fa arusala rusulan, najjanga buli mulembe agutumira ababaka bannyonnyole abantu ba buli mulembe ani eyabaleeta mu nsi nakyo ekyamubaleesa. Bangi bwe twali tukyasoma byatusomesebwako nga man was once an ape, muntu yaliko ezzike giyite enkima n'ebifaanana entegeera eyo. Nga bw'ojja wano abasinga wetukulidde bakolaganga entandikwa y'omuntu kintu n'ennambi, bava gye bava, gye baava, byonna ebyo Allah yatuma ababaka. Kuba obaoliawo abawatanya watanya ebyo baali batebereza butebereza muntu yavaawa yatandika atya, natutumira ababaka balambulule embeera yonna. Fa arusala khatama nabiyin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilayka wa ilayi, natumumbake yasembayo nga amutumidde gwe nange, akunyonyola obulamu obwangu buli luddawa buli mukola kutya. Kivulaba mu suratul Baqara bigambo Allah yabisibirira Adamu alayhi salam, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, bonna banagoberera obunyonyofu obulungamu ennyinyonyola katandika nsenu gyalambuludde, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, tebalina kutya konna kubalisanga ku nsi yadde ku nkomerero, wala hum yahzanun, ngabo batalina nnaku eribalumira mu nsi oba ku nkomerero. Ampuliriza emirembe gyonange giri mu kutegeera ni yatuleeta mu nsi nakwekuumira ku byamutuleesa nga bwe yabinnyonnyola, nga bwe yabinnyonnyola. Tumwebaze Allah yatuteekerateekera okusaala n'akuteeka mbasadde kuba bangi tabaleese, yaddoboolyawo amannya mugafaananya. Si buli kamadi nti asadde, era si buli kamadi nti byaliko, si buli Sumayya. Ampuliriza okusaala kwa Sara Allah yasalawo ya tovanga woosaalidde kujjako nga Allah omutegeezezza omulajanidde n'ebbanga lyonna lyosigazza mu buwangaazi bwo akumire mbasaala takutanga. Basaalanga bangi ng'olwaleero si bye baliko, darusu baazisomanga bangi ng'olwaleero tebikyabakolera. Nabwo kutyo tumulajanire nnyo Allah ow'ekitiibwa okusooka akkirize byatukozesezza, kyakubiri ebbanga lyonna lye tukyasigaza mu nsi atukuumire mu mbeera etukozesa byayagala Allah, kyakusatu tumuwanjagire ow'ekitiibwa Allah atusonyiwe byonna ebijja bitusobako ebbanga lyonna kutuusa lwalitutwala. Tukayita akeeterekerero ka Ramadan, naku z'omwezi 18 Shaaban, akaseera kafaanana ke tulimu seeka ono agamba nti faqad kana salafuna salihu min sahabati rasulillah wa tabi'ina lahum bi ihsanin yahtamuna bi shahri ramadan wa yafrahuna bi qudumihi. Faqad kana salafuna salihu, bali abatusooka salafuna as-salihu min sahabati rasulillah wa man tabi'ahum, mubali n'omubaka sallallahu alaihi wasallama naba ababaddira mu bigere, yahtamuna bishahri ramadan wa yafrahuna biqudumihi, bali nga besunga omwezi gwa ramadan, wa yafrahuna biqudumihi, era nga libasanyu lyabwe omwezi ogwo okutuuka oba okusembera. Bange ekigambo salafu twasalawo tukyeyite bweyisi ne twerabira nti obusalafu bw'omusalafu si kweyita ye kweyita oba baani bamuyita, wabula anaaba omusalafu ye kulinnya kagere baani Allah be yamukulembeza mu busiraamu. Yenna akola ekyo yeeyise omusalafu oba teyeeyise, asigala ye musalafu omutuufu ng'ekimuyise omusalafu oba ekimufula omusalafu. Kwekuuma butiribiri, bulamu bwa yenna musomeseddwako nga yali mpagiruwaga, yali munywevu ebbanga lya Allah lyamuwangaza ku nsi ery'eddiini ye. Anaba omusalafu entandikwa ye si kusooka kwetegereza bali bye baakola, yadde oboolyawo nabyo kikulu, wabula n'abalinnya akagere abaatusooka okuviira ddala ku mubakawo w'ekitiibwa Allah sallallahu alaihi wasallam, kusooka kufaayo nnyo kutegeera ntegeera gye baategeera. Tunoonye nnyo entegeera yaabwe kwanaayisiza Allah tugatta ku bikolwa byabwe. Tulinnye nnyo entegeera yaabwe akagere, Allah ajja giyisizaako entegeera bw'eneefaanana n'ebikolwa Allah ajja bibafaananya. Bwe liba lyalinga ssanyu lyabwe nakwesunga ku kusembera kwa Ramadhaani, famaatha tashuru lan biqudumi ramadan, au maatha ashur, gwe muli owulira otya ku kusembera kwa Ramadhaan, obanze mpulira ntya? Faljumhur, abasinga obungi, ma nashuru shaian, tetulina kyetuwulira munda, baqaina kama kunna, mbeera yasigadde nga bwe tuli, nga nabamu emitima gitwewanika naddala bakola mu byokulya oba ebyokunywa. Lyalinga ssanyu lyabwe ku kusembera kwa Ramadhaan. Ensonga lwaki lyalinga ssanyu mmasi tunaliraba, kanu yaduna llaha ayubaligahum ramadaana thumma yadunahu ayatakabalahu minhum, baalinga balajanira nnyo owekitiibwa Allah batuuse mu Ramadhaan, so ne bagoberezangako okumusaba Allah owekitiibwa akkirize byonna bye balikola mu Ramadhaan nga gibasanzizzaawo. Mudduwaazo simanyi oba mu ekiri ekyo nga bwomala okusala Allah omugattirako ekigamba nti wakitiibwa Allah naku z'omwezi tuli mu 18 Shaaban, nsaba Allah onteeke mbali baawo abanaasangibwawo Ramadhaan atukkirize byonna bye ndikola. Manyi nti byolajanira Allah obimanye, bwe kiba ekyo tekiriimu ndozo obaolyawo kimu kubitegeeza nti wakyaliwo enjawulo ennene wakati wange n'abatukulembera ku busiraamu bwe tuliko olwaleero. Kanu yasumuna ayamihi, baalinga basiba ennaku za Ramadhaan zonna, wayahfadhuuna suyamahum, nga beekuuma okusiba kwabwe, ama yubutiluhu, ku byonna ebiyinza okubonoonera, au yunakisuhu, obiyinza okubakendereza mu mpeera, mu kuzanyirira, kusaagirira, kugeya, kutambuza lugambo n'okulimba. Baalinga babeekuuma butiribiri olw'okusiba kwabwe. Kino tekitegeeza nti akadde ka Ramadhaan nga tennaba ebyo byebaalingamu, wabula baayitirizanga buyitiriza kwekuuma byonna biyinza kubonoonera kusiba kwabwe oba kubakendereza mu mpeera. Ampuliriza, mu byonoona okusiiba, okusookera ddala kugayaala, butafaayo, kwesulirayo gwa nagamba, kwani eyawandiikwako okusiiba? Suratul Baqara aya y'ekikumi ekinaana mu essatu, wakitiba Allah nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun. Hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama ya Abdullahi ibnu Umar yagamba nti bunya alislamu ala khamsin, busiraamu muzimbo oguyimirira ku mpagi ttaano. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'anokolayo okusiiba nga mpagi mu mpagi eziyimiriddeko ekiyitibwa obusiraamu. Qur'ani Allah n'akoowoola muteeko gw'abantu ogusaana okuwa obudde eri yenna eyandibadde omwetavu w'okusiiba okwebuuza oba mubawandiikwako kusiiba mwali. Wakitiba Allah yakoola bakkiriza, ya ayuha allazina amanu, abange bakkiriza, kabula siyami, nga tonna kusiiba awil faruhi awil surur awil ihtimam, oba okwesunga oba okusanyuka bikudumi ramadan, olwokusembera kwa ramadan, fastafti nafsak, osana webuza mpuliriza, a anta min alladhina kutiba alaihim siyam, olimu abo abawandikwako okusiiba. Ekikulu okusookera ddala sikkola, bal kutuukiriza bisaanyizo byani awandiikiddwako okusiiba. Kigambo bukkiriza kiyitibwa al iman mu Luwarabu. Amakulu gasigala ge gamu n'ekigambo busiraamu al islam. Ebbanga lyebimala nga hadithi zibireese zanjawulo, oba aya ekyogeddeko bwe ziba zanjawulo, ebigambo ebyo byombi al iman wal islam bwe bisinkana mu aya byawukana amakulu, bwe byawula aya amakulu ge gamu, bwe bijja mu aya emu ebigambo byombi al islam wal iman amakulu gaawukana, bwe bijjira mu aya ezaawukana wonna wakireetera Allah ekitegeeza obukkiriza kizingiramu n'obusiraamu bwe kiba kyokka, so nga ate wonna Allah waleetera ekyobusiraamu bwe kiba kyokka kizingiramu n'obukkiriza, kuba teriiyo mukkiriza okujjako nga musiraamu, lianna al islaama bidayatu l iman, kuba ekiyitibwa obusiraamu yentandikwa y'obukkiriza, wahuwa albab, era gwe mulyango omuyitirwa anagguka ku bukkiriza. Omukkiriza yaani yakkiriza biki, yabikkiriza atya, ayitwa omukkiriza. Omukkiriza yaani yakkiriza biki, yabikkiriza atya, alyoka ayitibwa omukkiriza. Bodda mbyafaayo sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu wala min ashabihi, mbonna abalino mbaka sallallahu alaihi wasallama, masumu wa madu'u bilmuminin, tebayitibwa tebatumwa bakkiriza ku ntandikwa y'obusiraamu bwabwe. Kyatwala ebbanga aya zino Allah okuziba ssaako nga bayita abakkiriza, ng'ebbanga lino eryayitawo balina bye baatuukiririzaamu ebyabayisa abakkiriza oluvannyuma, nga balina bye bakkiriza n'enzikiriza gye babikkirizaamu. Ala kulli man arada siyam wassala wazzaka walhajju kaman, yenna ayeetaaza okusiiba, eyeetaaza okusaala, eyeetaaza hijja, ampuliza okusiiba si kubeera mumalirivu wa kulumwanjala kuga nti nze njya gigumira, ng'okusaala bwe kuteetagisa muntu kuga nti nze amazzi siina buzibu kufuna bufunyi wuzu sibiina mbuzibu. Mirimu ena ogweswala, ogwa hijja, ogwa zaka, ogw'okusiiba gyalalikwa ku muteeko gw'abantu. Atannakola mirimu egyo gwasaana okutwala omutawaana okwebuuza oba mu muteeko ogwo mwali. Ekyobukkiriza kino bangi mu bawali mutukijjukira nnyo okukitangaaza abantu mu kadde ka kusiiba, ne tulabira nti neyalalikwako esswala era mukkiriza. Kati obaolyawo bwe tugayala omwaka mulamba abantu bannyonnyolani ateekwa okusaala, ateekwa okusaala yateekwa n'okusiiba, atateekwa kusiiba obaolyawo n'okusaala tannatuuka, lianna allaha aujaba saum wa aujaba sala wa aujaba alhajj, okusiiba hijja n'emirimu gyonna mu busiraamu Allah yagiraalika kumukkiriza. Olimbakkiriza tulimba kirizo ba tulimba fanana. Awalan ma huwa iman, bubukiriza kyeki? Ampuliza muganda wange, bitadabburu wa tafakkur mu mbeera y'obwegendereza ekitibwa obukkiriza tuwaddahu am tubayyan, kinnyonnyolwa mu bintu bisatu. Ekisooka, ekiyitibwa obukkiriza i'tiqadun bil qalbi, kakasiza ddala mu mutima. Kyakubiri, wa nutuqun bil lisani, kyokakasiza ku mutima ne kiyita ku lulimi. Kyakusatu, wa amalun bil jawarihi, kyewakakasiza ku mutima notwala omutawaana n'ebikolwa byo nebikiwafaka nebikifaanana. Kakasiza ddala ku mutima, kyokakasiza ku mutima kiyite ku lulimi, oluvannyuma n'ebikolwa byo bifaanane ekikuli ku mutima, bifaanane ekiyitira ku lulimi. Yennyinnyonnyola y'obukkiriza kyeki? Ng'ebintu ebyo bisatu biteekwa okutambula, okutambulira awamu, ng'obugayaavu obunafu bw'omunafu yenna tasaana kuwaawo mukisa gwa bunafu mutima, tasaana kugumiikiriza bunafu bwe ku mutima okujjako okulajanira ennyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. Akuuma omutima gwe nga munyikivu. Kitibwa bukkiriza i'tiqadun bil qalbi, kakasiza ddala mu mutima. Wa nutuqun bil lisani, na kuyisa ku lulimi kiri kye wakakasiza. Wa amalun bil jawarihi, n'ebiyunga ebikolwa byo bigoberere embeera gye wakakasa ku mutima era bulijjo kuyita ku lulimi. Biki omuntu byateekwa okukakasa ku mutima gwe? Biyite ku lulimi lwe nga n'ebikolwa bye bye bigoberera. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab mpanvu, nga Umar waga nti bainama nahnu julusan inda rasulillah idh tala alaina rajul, yentandikwa yayo twali tuina we tutudde n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne tujirwa omusajja. Musajja yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam kajojijoji w'ebibuuzo nga bwayanukula, nga anaatera okufundikira ebibuuzo bye yali abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam. Yamugamba nti akhbirni an al-iman, nsaba nyinyonnyole ku bukkiriza kyeki. Omubaka n'ayanukula sallallahu alaihi wasallam, naga nti al-iman ekitibwa obukkiriza, an tu'mina billah, kukkiriza wa kitiibwa Allah. Namenya empagi mukaaga ze tumanyi ng'empagi z'obukkiriza. Kati anaaba omukkiriza owannamaddala asaana kujjayo ennyinyonnyola y'obukkiriza kyeki, ajje nga bwe yeepima ku mpagi z'obukkiriza omukaaga. Obukkiriza kyeki, akinnyonnyole mu mpagi esooka ng'akiyitako. Obukkiriza kakasiza ddala mu mutima, by'okakasiza ne biyita ku lulimi n'ebikolwa byo ne bigoberera. Kati leeta empagi esooka gikwataganye n'ennyinnyonnyola y'obukkiriza kyeki, obyepimeko obiyiteko, eyo empagi oba ng'ogimaze. Al imanu billah, kukkiriza wa kitiibwa Allah, kyenoonye ku mutima, kyatuula, kiyita ku lulimi lwo, n'ebikolwa byo bitegeeza kukkiriza Allah. Kati ampuliriza, wenoonyemu al imanu billah au antumina billah, kwe kukkiririza ddala Allah, kinoonye ku mutima gwo. Muli kaifa tashur, oba kaifa alaquka billah, enkwataganayo n'owekitiibwa Allah eyimiridde etya? Bidayatan biqalbik, ng'otandikira ddala mu mutima gwo. Hal tashuru llaha fi qalbik, muli mutima gwo w'ekitiibwa Allah omuwulira, yakunyikira, Hal amanta billah fi qalbik, ddala wekitiibwa Allah mutima gwo wamukkiriza, tulyoke tuleete okukkiriza kwa Allah kuyite ku lulimi lwo n'ebikolwa byo oboolyawo binayanguirwa okugoberera, kuba ebinagobererwa eno kungulu binaba biva eri ku mutima. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagati ala inna fil jasadi mudgha, hadithi ya Ibn Mas'ud, mubuli mubiri mulimu ekinyama, idha saluhat, bwekirongooka, salaha al jasadu kulluhu, n'omubiri gwonna gulongooka. Wa idha fasadat, songa tebwe kyononeka, fasada al jasadu kulluhu, n'omubiri gwonna gwononeka. Yafundikira ekinyama ekyo takireseyo, natugati ala wa hiya al qalb, ekinyama kyenjogerako gwe mutima. Ampuliriza, obukkiriza bw'omuntu busaana entandikwa yaabwo ebeere mu mutima gwe. Luqman yawman arsalahu maula, mukama we yamutuma Luqman, Allah amwogerako era yamutuma essura namba suratu Luqman. Mu Qur'ani omwo Allah okutuuma omuntu yenna essuura ku bintu bibiri aba ayina we yatuuka. Ekisooka, bwe kuba kugondera wa kitiibwa Allah na kumukkiriza, aba yagezaako ebijja mu busobozi bwe Allah bwe yamuwa. Allah okwogerako mu Qur'ani, bwe kuba kumugondera Allah oba wagezaako ebijja mu busobozi bwo. Songa Allah okwogerako mu Qur'ani ku saidi endala, bwe kuba kwonooneka, kuba mwonoonefu mujeemu, naawe roba oyina eddala kuwatuuka. Luqman ow'ekitiibwa Allah yamwogerako ku saidi ya kugezaako kulongoosa kuba mugonvu mu maaso ga wakitiibwa Allah. Mukama we yamutuma lumu agenda amubaagira embuzi, embuzi eyo agimugiremu atiyabu mudghataini, ebitundu byayo bibiri ebisinga okuba ebirungi. Luqman bw'amaliriza okubaaga embuzi, yagijjamu mutima na lulimi nabireetera mukamaawe, nga mukakasa nti byebitundu by'embuzi ebisingayo okuba ebirungi. Waayita akabanga era ddamu amutuma mu nkola y'emu, amugati ku luno embuzi bw'ogibaaga nzigiraamu era ebitundu bibiri ebisingamu obubi. Luqman bw'abaaga embuzi yagijjamu mutima na lulimi era bye yaleeta. Ampuliriza, omutima gwo ku Allah wo, omutima gwo ku Allah, omutima gwo ku Allah. Kyovula bekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah, bw'onoosiriikirira nakyo omuwendo gwakyo n'obuzito bwakyo, linnya Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala, obuzito bwa la ilaha illallah. Era n'ofuna w'okiwandiika eryo linnya Allah n'ojja ng'olisiimulamu ebisigaddewo tebikola makulu, so nga te linnya Allah wonna w'oba oliwandiise ne bw'oba tolyongeddeeko kigambo kirala lyemalirira. Nekitegeeza nti ampuliriza, tufeeyo nnyo ku kunoonya okuba abakkiriza. Obukkiriza butudde butya mu mitima gyaffe nga tutandikira ku kunyweza obukkiriza bwaffe mu w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ebyokulabirako bingi, ba Ibrahimu alayhi salaam obuvumu bw'ebikolwa byabwe ebirungi maaso g'ow'ekitiibwa Allah, yali musajja musaddaasa atagambika, ng'ebyo byonna kwali kunnyikiza Allah ku mutima gwe yali ng'akolera. Allah yamunnyikira kwe kutuuka okweyama nti wakitiibwa Allah, olwagala lw'enkwagala n'okukkiriza kwe nakukkiriza, mbye nsinga okwetaaga ebbanga ly'obulamu bwange kati wempangalira mwana, ne bw'oliba omumpadde Allah, bwe kibanga gw'oyagala nsale nga kyekinakusanyusa Allah, naye nsobola okukikola. kivula byeddako byebibunga byetutera okusomako yadda basinga tujikiro bisomesa n'okubisomako ku Eid al-Adha mutima nonyo mutima gwo oyimiddo otya n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala antu'mina billah okukkiriza owekitiibwa Allah okinonye ku mutima gwo mbunyikivu bwakyo jjo kinonye ku lulimi lwo oluvannyuma oba olyawo n'ebikolwa byo binayanguwa nga gwe bikolera nga gw'osaalira omumanyi mu kunnyonnyola omuntu butya bw'ayinza okukkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyannyonnyolwa mu bintu bisatu antu'mina billah kyetaaga omuntu yeenoonyemu ebintu bisatu bitegeeza nti yakkiriza owekitiibwa Allah al-awwal al-imanu biwujudihi omuntu okukakasiza ddala nti Allah waali ng'ekyo kyamutuula ku mutima nga ne ku lulimi lwe bimu ku bigambo bye nga n'ebikolwa bye bibitegeeza kukkiriza nti Allah waali ampuliriza Allah waali Allah waali ng'obukakafu ku kubaawo kwe tolina gy'ojja mmusinkana wabula ojja kwanguyirwa nnyo ng'oba otera okwanguyirwa ng'ozzeeyeeka n'osanga wakanga waggule n'emmere ng'eri ku lubalaza etokota oba oli awo n'engoye ziri kuwaya okakasa bukakasa nti mama Sumayya amaze emyezi ebiri nga taliwo yakomyewo yadde oba tonnamulaba ndera bwe nabagamba bwe mbaserabidde ekibira ekisinga obuwanvu mu nsi nojja okitalaaga okutuuka okukwata rut ekkubo gyozza owenjira obuwenjuzi lyokakasa nti ekkubo lino tewali yali aliiseemu gwolitandiseewo nojja mu masekkati g'ekibira eyo osangayo entamu y'emmere etokota n'engoye ezitonnya n'ebbaafu omuva okunyumunguzibwa weetaaga kumala kunnyonnyola nnyo nti wano wali waaliwo katyampuliriza owekitiibwa Allah waali ng'obukakafu ku kubaawo kwe gwe kennyini gwentandikwa okutemyako yakumanejinga Allah enkuba z'omutima gwo Allah okutambula ku si magulu kutambula kwakyo wabyo n'ebitambula si magulu wakitiibwa Allah yatambuza byolaba bitambula tivulaba Allah owekitiibwa yakola bingi kutwandimutegeeredde nti waali enkoko bw'ogiwa obudde okizuula nga ye oba olyawo emikono teyina eyina magulu etambula era buli kimu teyina bulamu bugikaluubirira lwa butaba na mikono embwa ya magulu ana esanga obuzibu bunene singa okugulu okumu kufuna obuzibu n'esigaza asatu gw'owa abiri otambula n'okudduka odduka nga gyo bwesigaza asatu buzibu kuba eyagitegekera okutambula yategeka kwa magulu ana bino byonna Allah abikola kulaga nti okutambula kwa byonna ebitambula si magulu gaabyo yateekateeka Allah okutambula kwe kinatambuza amagulu abiri ekinatambuza amagulu ana allahumma Allah n'ategekayo n'ebitalina kugulu kwonna yadde omukono gwonna ekyewunyisa nga abitambuza okusookera ddala ku bukakafu bw'okubaawo kwe Allah gwe kennyini kyakubiri n'ebyajja akola Allah okutonya kw'enkuba gwe tolabanga emabega waakwo eriyaliyo gwe lwaki okalubirirwa okunnyonnyola nti ezo engoye ez'osanze kuwaya n'emmere gy'osanze etokota wano tewaliwo omuntu yenna abeerawo ekyo olya yeetaaga bbanga ky'okukumatiza nti tewali tewali abange na byonna byolaba bigenda mu maaso Allah kukwogerakwo kukutunulakwo kukutambulakwo okussakwo na byonna ebikwatagana kubaawo okwo byanditumaze okukakasa nti waali Allah waali Allah tabaraka wa ta'ala. yenna anakkiriza ow'ekitiibwa Allah mumpaje ganti al imanu billah am antumina billah, ateeka okufaayo ennyo okkakasiza ddala mutima gwe nti Allah waali, mwogerengako ng'aliwo Allah, nebyokolanga byonna bikolere ng'aliwo. Eswala mpuliriza okuŋŋanyanga ebirowoozo byo n'osaala swala yaaliwo Allah. Kikuwa enjawulo wakati waakolera ataliiwo n'akolera aliwo. Ndowooza akolera gwakakasa nti waali, obwegendereza buba bwa njawulo. So ng'obaoyawo akolera gwakakasa nti yagenze, ayinza okwesuulirayo gwa naggamba. Mbimu kubikakasa nti ow'ekitiibwa Allah waali tabaraka wa ta'ala, kyeyolekera nnyo mu bigambo bye tukozesa nga tusaala. Kuvira ddala ku dduwa eggula w'esswala nga tukozesezaawo fenna gye tutera okukozesa obaolyawo, egamba nti subihanaka subihanaka wayawukana kaafa eyo ka bannanahu bagita dhamiru lmukhatab, dhamir ekozesebwa nagwoyogera naye aliwo, ekozesebwa kugwoyogera naye aliwo. Wayawukana ndoza n'olulimi oluganda bwogamba wayawukana kitegeeza aliwo, gwobayogera naye aba waali. Wabihamdika watabaraka smuka kafe ezo zojja owulira zisembayo mu lwarabu zogerezeganya nagwoli naye, ekitegeeza nti ow'ekitiibwa Allah waali. Wahakadha suratu lfatiha, ne suratu lfatiha bwogyetegereza iyaka naabudu wa iyaka nastain, iyaka kafe badde wali mudduwe guddewo okusaala, ne mu suratu lfatiha weeri iyaka naabudu gwe tusinza, tetugamba nti ye gwe tusinza kuba bwe twandigambye ye yandibadde obulyawo mu kiseera ekyo taliiwo. Iyaka naabudu, Allah gwe tusinza oba gwe nsinza. Abange mutima gwo, mutima gwange watuleyo obukakafu nti Allah waali, kwe kwaka kw'enjuba eyo. Kakasa mutima gwo nti Allah waali, kwe kumeza kw'ebimera. Kakasa mutima gwo nti Allah waali, kwe kuzaalagana kwaffe, kwe kuzaalagana kw'enkoko n'ebirala. Akawakati lwakokubiri omuntu kateeka okuwa obuddakkiri mu binaategeeza nti yakkiriza Allah, al imanu bi rububiyatihi, kwekakasiza ddala nti ow'ekitiibwa Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Abanga Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Allahu akbar, okubeerawo kw'ebitonde byonna bukakafu kukubaawo kwabirabirira. Okubaawo kw'ebitonde byonna bukakafu kukubaawo kwabirabirira. Waali yamanyi byolya, yamanyi byakwambazza, amanyi byolyambala, amanyi byozooyambala, amanyi byozoolya, amanyi byonoolya. Ye yateekateeka okujjako mu nsi, teyakulekaawo ttayo. Allah byonna yabiddukanya yabitambuza. Fal imanu birububiyatillah, okkakasiza ddala mitima gyaffe nti emabega w'obulamu bwaffe eriyo omulezi waffe, kimu ku binaategeeza nti amanna billah, twakkiriza ow'ekitiibwa Allah. Abange Allah waali, kwe kulyako, kwe kunyako, kwe kulya kw'ebisolo, kwe kulya kw'ebimera, kwe kusako, kwe kusa kwange mwanange, kwe kusa kw'ebimera oba oyawo n'ebinyonyi. So obukakafu bw'omuntu nti omulezi wange ye Allah, kimu kubikakasa nti yakkiriza Allah. Antumina billah, akakukakulizo oba akawakati lwako okusatu omuntu kateekwa okuwa obudde empaji eyejjule, wal imanu bisifatihi wala biasimaihi wa sifatihi, kwe kukkiriza, kwe kukkiririza mu mannya go w'ekitiibwa Allah n'ebitendo bye. Nziramu mu buwakati lwa omuntu bw'ateekwa okuwa obudde kukutuukiriza empaji y'obukkiriza bwe esooka ebeera entuufu, kwe kukiririza mumanyaga Allah nebitendo bye. Nambye kukiririza, kino kitegeeza kakasa nti ngabo yagetuma Allah dalagali bagamba nti mugagga kiwa obudde kiteekeko ebirowoozo, ojja kukkiriza nti ekyamazima Allah mugagga. Kana akasikwe tuli kake konna nga kake keyeetandikirawo. Mukubya buroka tatandika buroka mukusamba ettaka n'amazzi na biki nettako ddiwa obudde. Akaduniya kano kwetuli kake konna, si kake mukyapa. Ndozo wa buroka musajja kubya buroka zo yinza omubuuza lisiiti zomuga nti ndagaku lisiiti kati wekitiba Allah ensi akasikano kake katayinaako kyapa. Allahu akbar, konna kake. Kati bwe buba bugagga, mugagga Allah. Ate nga mbye bugagga obaolyawo bino ebiri wetuwangalira ffe bye tuyinza okulaba, ebiri waggulu w'okutegeerako ate bye bisinga obungi. Bw'otunulira enjuba eyo girabira mu kishepu mu shakiri ya kibakuli kabakuli. Allahumma obunene bwayo, obunene bwayo temanyi ate kasi Allah kweyatuteeka. Saagala nnyo kutaggulula ilmu l afaaq, ilimu ya bwengula oba oliawo olw'obufunda bwange muyo, naye bannayirimu eyo bwe bakutaganjulira obwengula okutegeerako okukoma bukomi n'osigala kuwuliriza buwuliriza nga byayina Allah waggulu awo bisingira ddala by'olaba alina ku nsi. Nabwo kutyo bwe buba bugagga, mugagga mannyaga bwe mubaamu alghaniyu kiwa obudde ojja kukkiriza nga Allah mugagga. Mbyobugagga bwa Allah byayina bwe yandibadde kuba mugagga n'omuntu mwali kimu ku bibye byeyafulumya era ebiteetagisa kumubuuza lisiiti. Baga nti wakitiba Allah mukwata mpola, bw'okiwa obudde okkiriza nti ekyamazima Allah mukwata mpola, tumusobya bimeka? Bameka abatasaala nasigala nga amuliisa amaaso ngaagamulekedde n'okwogera kumulekedde n'okuwulira n'okutambula nga na byonna Allah asigadde akyabiddukanya. Faani ayinza okunyiizaani n'asigala nga byonna byabadde noddayika abajja tinaga nti toyina magezi musajja gwekyo nakizudde lwaleero byobadde okutte mukaziro oweta nabyo buwesi era ezaawaka kwolwokera ku makya kutambula butambula ndiyaga nti toyina magezi kati gwe yazudde nga ye mugezi abimuwe. Kati mbukwata mpola buwe ekitiibwa Allah huwa alhalim, mukwata mpola wa huwa latif, atasangika Allah atayina gonna amannyago w'ekitiibwa Allah teri goyinza gatuma nga gamutuuka, teri goyinza gatuma nga gamutuuka, teri. Fulalo be bayita abagagga omunoonyeza bupoloti aga nti ayina kaleerwa kazimbe ne bwayisa ayinayo tumaga magabo mage mage ng'owekitiibwa Allah ebibye si byakumagamaga. Gwe bayita omukwata mpola naye ayina we ziviirako. Owekitiibwa Allah byonna mumanyage Allahumma bitendo bye byonna byowuliranga amannyage ate bitendo bye byonna biri. Huwa alqawiyyu wa amaanyi Allah, huwa alkabir munene Allah, huwa alali wa waggulu nnyo Allah. Bwetuba bakukkiriza wakitiibwa Allah mu kigambo mu mpaji ya bukkiriza esooka eyitibwa antumina billah oba al imanu billah, faayo nnyo weenoonyemu ebintu bisatu. Ekisooka weenoonyemu okkakasiriza ddala mutima gwo nti Allah waali, kiyite ne ku lulimi nebyokola byonna, esswalayo ogisaalire nga Allah aliwo, Qur'ani ogisomere nga Allah aliwo, otenderezenga Allah olutendereza aliwo. nyefe swale zaffe nawe ogimanyi neyange ngimanyi ebinja Allah byalagira ne tumala kuteeka mu magezi gaffe bananga Allah wali kivula mannabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti yenna afuna ngo embeera etewalika afuna ngo obwetaavu bw'okuwanda ne bumusanga mu kusaala fala yabsuqanna fi amamihi tawandanga maaso ge awande ku konowe oba awalala ng'ekimuganyisa okuwanda mu maaso wano tawandulira Allah waali ampuliriza bwe tuba bakunoonya kusaala swala mu bwennyini bwayo ow'ekitiibwa Allah mulabewo waluganda magezi gaabeerewo maratibu ddiini thalatha ensengeko emitendera Allah gye yeetaagamu obusiraamu obwannamaddala giri esatu al awal al islam omuntu atwala omutawana asiramukire ddala wathani l iman omutendera ogwokubiri bukkiriza bwe weetegereza obwennyini bw'obusiraamu bukugusa ku bukkiriza n'ensengeko eddala eryokusatu omutendera ogwokusatu ogw'obuddiini ya yenna anaaba mu ddiini busiraamu mu bujjuvu bwayo al ihsan kutwala mutawana kubeera mulongoosa mu byonna byakola fakalimatu l ihsan huwa an taabuda llah ekiyitibwa ihsan kwe kusinza Allah kwe kukola Allah byayagala ka annaka taraahu ng'olinga amulaba fa in lam takun taraahu gwe ekyobutamulaba bwo osaana okakase nti fa innahu yaraaka akulaba Allah bwe tunaateekawo okulaba kwaffe Allah bwe tunaateeka Allah waffe okubeerawo kwe mu mitima gyaffe oba oliawo n'emirimu gyaffe tunaawaayo obudde n'ebirowoozo binaakuŋŋaana ng'osaalira aliwo kikuwa okuteekayo amagezi go ga nti eswala yange naagikkiriza ntya nga ngisadde ensuubula yempagi y'obukkiriza esooka n'enzikiriza yaayo njagala okusuubira nti bangi tebabitegedde nensaba ntwala obudde oba olya okukuddiramu be yalalikako Allah okusiiba bakkiriza era abo bennyini be bateekwa okusaala okusaala Allah kwanakkiriza hijja si muntu kwekebera nti sente nnina si buli alina sente ne zaka si buli aziyina nti kwata zaka bal ani awaddeyo ampuliriza tutereeze obukkiriza bwaffe tukwate buli kkubo Allah kwanayisiza otuddiza obukkiriza bwaffe obujja fatariq lawal amuli wasilatu lawal ng'ekkubo erisooka mpuliriza kutuula wansi kwebuuza nti bwe obukkiriza nga sinabweyita kyeki fakulna tugambye nti ekiyitibwa obukkiriza kiri mu bintu bisatu ekisooka itiqaadun bilqalbi kakasiza ddala mu mutima wanutuku bilisaani kyokakasiza mu mutima kiyite ku lulimi wa amalun biljawarihi ekyewakakasiza mu mutima ne ku lulimi n'ebikolwa byo bikiwafaqe bikwatagane nakyo ng'eswalayo ogisaalira Allah kuli ku mutima era bulijjo gw'oyogera ku lulimi kyovulaba ebigambo by'omukkiriza nga batukowola okusaala al adhan bitandika byonna binyonnyola Allah allahu akbar llahu akbar kati buli Allah gwe yatula ku mutima buli lwawulira ekyo mutima gwe teguyinza kutebenkerera ku byaliko falau amanna billahi fi qulubina oba oliawo tuba kukkiriza Allah ow'ekitiibwa mu mitima gyaffe tetwandifaananye byetuli lwaleero mu kusaala swala yaffe yandibaddemu enjawulo muntu yandivudde nga mu swalaye mugenda okusubula birowoozo bive mu swalayo ng'okitegedde nti o oba oliawo kikuwa okwekomyawo amangu fe olwaleero ndowooza twakitwalanga kamu ku bukwakkuliza obutuusisa okusaala okugirowoolezaamu ogisuubuliramu okugibangizaamu ampuliriza si sunna omuntu okusaala eswalaye yonna mu butabaawo obwe weenoonyenga mu kusaala kwo ng'ekinaakuleetera okwenoonya kuno Allah okumutuuza mu mutima gwo ani yandiwalanyaanye ebbanga ne tuwalaggana okuva mu kyenda 216 era tukyali kumpala neyo. Olwaleero ani ayagala ani nga ddala ku mutima gwawulira amwagala. Ekyanditwagazza bannaffe olwagala mitima gyaffe yandibadde Allah waffe yatutuula ku mitima. Ye yanditujeemu empalana abadde ayita ku munne nga tamubuuzizza bwe yandisiriikiridde mutima gwe gwandi muganda kyoyo ye muganda wo ng'abagatta Allah. Ani yandiwalanyaani ng'olwaleero bwe tuli nnaku ya musiraamu, omusiraamu okubamu n'omutwalo, fenna olwaleero buli muntu gyali akaaba bukaabi, ayinamu akakadde akaaba, simanyi nakumanya. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abaatusooka mu bulamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam bada'u bishahada, batandika na la ilaha illallah, fatala'u ila aliman, ne bagguka ku bwennyini bw'obukkiriza, fa amanu billahi biqulubihim, ne bakkiriza ow'ekitiibwa Allah bidayatan biqulubihim, ng'entandikwa y'obukkiriza bwabwe gyali mitima gyabwe, bakkiriza Allah ku mitima gyabwe, wakitiibwa Allah nabatuula ku mitima gyabwe, nga n'ebigambo byabwe bitegeeza kukkiriza Allah, n'oluvannyuma ebikolwa byabwe ne bigoberera. Ng'omuntu teyalyanga nga munne talidde, yalwalanga nga munne alwadde, yanyolwanga nga munne ali munnaku. Zino ahadithi nyingi ezinnyonnyola obulamu bw'abakkiriza nga kalbunyan balinga muzimbo yashuddu ba'dahu ba'da, ekisenge ekimu kyekinyweza ekirala. Aina nahnu al'an, tuli luddawo olwaleero bwe tuba bakuba bakkiriza, werwaneko nerwaneko tukyasobola okuba abakkiriza abannamaddala bwe tuba bakuddayo kuzza bukkiriza bwaffe bujja okuviira ddala ku kigambo antu'mina billah, kukkiriza wakitiibwa Allah nga tonnakyeyita lwa bikolwa byo soko kinonye mu mutima gwo, nga tonnakimmanja kuba abasinga tutunuulira nnyo ekyabannaffe. Ndiyo simukkiriza, simusalafu. Nga tonnatunuulira busalafu bwagundi, nga tonnatunuulira bukkiriza bwagundi, sooka onoonye obubwo. Lujja kuba oluganda lwaffe olusobola okulwaza munno n'okumujjanjaba n'okukola byonna okutuusa Allah okumujjulula. Kyovulaba obukkiriza buno obwannamaddala obuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe bwe butuziisa ku kijja ekimu, butuziisa ku kijja ekimu kuba tugatta si musaayi. Luganda olw'omusaayi biwero, ku luganda Allah lwagasse. Ampuliriza, tuddeyo tutereeze obukkiriza bwaffe naddala mu ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Weebuze mutima gwo nti ddala nakakasa nakkiriza nti Allah waali? Twandirabyeyo omugagga omulala nga omugagga waali? Muntu yandizibiza olunaku ng'owekitiibwa Allah tamunnyonnyodde bwetaavu bwe? Twandyebase ne tubulizaako ekiro kiramba ne tuzuukuka na mwazinyi ng'omuntu ategedde nti omugagga buli kitundu kyekiro ekisemba yakka, n'atadduka n'aterekereza kutwalayo bwetaavu bwe. Twandisadde bye tusaala nga gw'osaalira waali? Twandiwaddeyo bye tuwaayo nga gw'owa waali? Zandibadde nkaayana wakati w'ani anaalekako ekirevu n'ani akimugamba ng'amulagira okulekako ekirevu amutegedde? Byonna tukyasobola mpuliriza bwe tunaddayo ne tutuuza ow'ekitiibwa Allah mitima gyaffe antu'mina billah, tukakasa mpuliriza nti Allah ow'ekitiibwa waali, eswalayo gisaalire nga Allah aliwo, okuwaayo okuwanga Allah aliwo, gw'owa waali? Qur'ani gisomere nga Allah aliwo, n'okutendereza kwo konna gw'otenda Allah waali? Oba oli awo Allah wano wajja okuyisiriza ennaku yaffe yonna okugitunaaza ku mitima, bukkiriza abo bunyikivu bwo mu mutima gwo kuwa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Obunyikivu bwo bunaakwatagana n'obwa mama w'abaana, tewali mbeera egenda tukaluubirira. Mbeera yonna eneekalubanga yonna gy'otambulidde, mama w'abaana akuzizza ganti bwati Allah bwe yaluteekateeka olwokusatu gumiikiriza tumulaajanire Allah ajja tukyusizaamu enkya. Yamanyi Allah lwaki embeera efaananyi bweti, nga maama yazza taata w'abaana, nga n'abaana yensigo kuba naakulira, nga baalabanga bukkiriza mu Allah ku kitaabwe ne ku maama waabwe ze zaalinga empisa zaabwe ennungi, ye yali gwe gwali omusingi gw'okulerwa kwabwe. Ampuliriza, tuddeyo tufaanane abasajja abaatusooka mu busiraamu buno, nga tubafaananya okusookera ddala emitima gyabwe. Ebyafaayo buno bitunuulira Abu Bakar radiyallahu anhu, khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyiha, yasinga obulungi ku ffenna ku umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'oggyeeko nabbi waayo Abubakari yaddako. Ekyewunyisa mu byonna nti bw'onoonya Abubakari mu ahadith, mu kuripotinga hadith, nze okumanya kwange kukyali kutono ddala, sinnamusomako hadith ziwera 10 nga Bakari yaziripotinga. Era obuli awo tewali fanni ya ilimu gye bakugirawo nga Abubakari yali yataamaka, yali yanyikira nnyo ilimu eno. Enkizo ya Abubakari emutu Allah kwamusitulira okutuuka ku ddaala ly'okubanga yaddako ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama bwali buzito bwe ku mutima gwe ne Allah we tabaraka wataala. Kati nga tonneenoonya eno mubikolwa, ebikolwa bino bijja kuzitowa nga gw'okolera omutegedde obuzito bw'ebikolwa byo, obuzito omuwendo gw'esswalaayo, buzito bwo mutima gwo kwani gw'okolera. Abange tutereze emitima gyaffe, tutereze emitima gyaffe okusookera ddala ku Allah tabaraka wataala. Bwe tuneetereza wakati waffe n'owekitiibwa Allah, n'ebikolwa bijja kwangu. Omuntu ajja kutebenkera ng'asaala kuba gw'asaalira amumanyi. Muntu ajja kwanguyirwa okuwaayo nga si byakuleekaana. Lwaleero abawuli mbeetisse mulimu gwa kuyasiikana n'abantu kukuwaayo. Sekayitaga ayogera ebigambo bingi kukuwaayo. Embeera Allah ajja gikyusa bwe tunezza obuggya mu mitima gyaffe. Oweekitiibwa Allah ne tumuzza obuggya ku bukkiriza bwaffe ku ye mu mitima gyaffe awalan. Kyovu olaba bano abasajja lyali ssanyu lyabwe kwalinga kwesunga okusemberanga kwa Ramadan, nga bamanyi ani yali aliko omwezi ogwo, ani gwe bakolera, besunganga. kanu jahiduna fihi anfusahum bitaatillah, balinga balwanagana n'emitima gyabwe okweyongera okugondera Allah mwezi ogwo. Wajahiduna a'da al-islam, nga era balwanagana nnyo n'abalabe b'obusiraamu mu kkubo ly'owekitiibwa Allah, ng'olulwanagana lwabwe dwalinga lwakubaagazisa busiraamu bwabwe, na wonna Allah wabakkiriza okubeŋŋanga mu mbeera etali yakubaagazisa nga tebatuula. Balwana nnyo mu kkubo lya Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, nga kaweefube waabwe yenna wakuwanika linnya lya wakitiibwa Allah libeere waggulu. Wayakuna ddiinu kulluhu lillah, ng'okwegomba kwabe Uganda yonna kuba nsiraamu, ne bakwata buli kkubo ery'empisa ennungi ery'obwesigwa. Fulwaleero ekkubo ly'okwagazisa abantu obusiraamu bwaffe simanyi oba gy'oli gwe ekyokulabirako ekirungi eri b'owangaala nabo. Faqad kanat ghazwat badri al-kubra allati intasara fiha al-muslimun ala aduwihim fi yawm as-sabi'ashara min ramadan. Otalu lwe badri dwali wunge nakuzo mwezi 17 mu ramadan, abasajja bali basibye. Allahu akbar, tebafuna munkenyira yonna kuganti enjala yonna ato gitwala mbulumi obwo. Bali bamalirivu nnyo ku kyonna ekikwatagana n'eddiini ya Allah okutambula, kyonna ekisitula erinnya ly'owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Wakanat ghazwat fathi makka, ngero olutalo olwaggulawo makka dwali fi 20 min ramadan, dwali wonge ennaku z'omwezi 20 era mu ramadan, nga tewali yesika, tewali yafuna kutya yadde enkenyera yonna kukweŋŋanga mulabe wa busiraamu mu ramadan. Lyalinga ssanyu lyabwe. Kanu yujahiduna a'da al-islam fi sabilillah, balinga ne mu ramadan basitukiramu kukulwana mu kkubo lya Allah, imma mu kwagazisa abantu obusiraamu mu ramadan kyayitiriranga, ate nga ne bwe kyalinga kyetaaga kitala, mwanange nga tebakeerewa. Falaisa shahru ramadan shahru nawmin, omwezi gwa ramadhani si mwezi gwakwebaka wakasali na gwakugayala kama yadhunuhu badu nasi ngaabantu abamu bwe tulowooza bizikiti ojjagiraba dhuhuri egwa abantu beyalire. Allahu akbar, tusiwuke tugweyo. Walakinahu shahru jihadin wa ibada, gwali nga mwezi kubo nga mwezi gwakwe lwanako gwakwefu bako wa ibadatun na mwezi gwakusinza Allah wa amalun na mwezi gwa mirimu muntu nebyatakolanga mu bbanga erisigadde yasitukirangamu eyawanga ye bitano munaku ezisigadde sikwe kwalinga okuwaayo kwe mu Ramadhan. Lidha yambaghi lana an nastaqbilahu bil farhi was sururi wal hafawa wat takrim, tusana nafu kufana na abantu soka tusoke tubafana ne mitima mbokiriza ngabo twatandise ne wano tujja kwangwira okusanyuka olwo kusembera kwa Ramadhan no kujesunga wakaifa lana kunu kadhalik butabo tutabere bwetu tyo nga fi shahri fi hadhihi shahr nga mwezi ogwo ikhtarahu Allah li faridati siyam, Allah gwakagwe yalondo bayo natulalika ko kusiba wal qiyam nokuyimirira kekiro wa inzali al qur'an, Allah gwe mwezi gwe yajjayo gwe yalondayo kusiza mu qur'an li hidayati nnas, Allah lungamya abantu wa ikhrajuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah bajje mu kizikiza kyobutategeera wa jebava biki ebyabaleesa na kye kiddako kyali kizikiza. Allah nasala okusa qur'ani mwezi gwa Ramadhan ayanjululiza abantu entandikwa yaabwe nempangala yabwe sana kufana netya wakaifa la nafrah bishahri butabo tutasanyuke no mwezi ogo nga tuftahu fihi abwabul janna, Allah gurawo mwezi ogo emiryango gyejjana. Allah mwezi gwa Ramadhan agurawo emiryango gyejjana watugo lako abwabun nar, songa te miryango gyomuliro gyonna jiggalwa watughallu shayatin zonanga zisibwa awulidde binampuliriza ina mutima gwenga yanyikiramu okuwotegera wekitiba Allah libasanyulie ejjano okuggulwawo n'omuliro okuggalwa omwezi mulamba kitegeeza nti ke kaseera naye kaabaagenda okusitukiramu okwerwanako kubutya bwaba Allah yamuwandiikako kuyingira muliro bwagenda okulajanira Allah okumutaasa omuliro nokozesa akakisa k'obugule bw'emiryango gyejjana butya bwayingidde ejjana bwe kiba kyetaaga mirimu neyezza obujja neyerwanako neyefubako ku mirimu gyonna kwayinza Allah okuyisiriza okumujja mbe yawandiika ku kuyingira omuliro amuteeke mba nayingira ejjana kuba ejjana nzigule muliro muggale eyandibadde shaitaani mulabankanyansi be libasanyulye kusembera kw'omwezi ogwo banje obaolyawo kyetutali ampuliriza tusobola okuzza obukkiriza bwaffe obujja okusookera ddala n'okusaba w'ekitiibwa Allah atuwa okumukkiririza ddala mu mitima gyaffe ebbanga lyonna atuwa okukakasa nti Allah waali atuwa okukakasiriza ddala nti ow'ekitiibwa Allah yemulezi w'ebitonde byonna atuwa okufaayo okunoonya okutegeera amannya ge Allah tabaraka wa taala n'okutuwa okukakasiriza ddala nti gonna nga bwe yageyita Allah agali mannya ge nga bitendo bye olw'obufunda bw'obudda mpuliriza bwaliba lla tuwangaza ekitabo kino tunakyongero kisomako mu nsoma zaffe zetusigazze ntonotono insha Allah bal tulajanire nnyo ekitiibwa Allah tuokuba bakkiriza obulamu bwaffe bonna bannayi nga naffe bwe twefuddeko okunoonya biki kwanayisiriza Allah okutuwa okuba bakkiriza bannamaddala naddala obukkiriza kyeki tukkirize biriwa tubikkirize tutya bwe tuneefaako nitukwate kuba erifaanana lityo wakitiba Allah yatulaganyisa mu suratul ankabut ayesembayo Allah gati walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lamaal muhsinin, bonna banalafubana kulwawo ekitiibwa Allah yagamba walladhina jahadu mwemuva ekigambo jihadi fe kyetuvunule mu Luganda walladhina jahadu fina, bonna banalafubana kulwaffe yenna nalafubana nga anoonya Allah kumunyikira mu mutima jihadi kulwana mu kkubo lya Allah naye ani analwana mu kkubo lya Allah okujjako ng'ategedde ani gwalwanira ani amutumye ani asasula nabwe kutyampuliriza bwe tunaafaayo ne tunoonyawo ekitiibwa Allah tutule ku mitima Allah gati lanahdiyannahum subulana, tujja bbanguyiriza ddala embeera yonna enaabaggusa ku bukkiriza obutuufu wa inna allaha lamaa almuhsinin, ebbanga lyonna Allah tayabulirangako bonna bekutte ku mbeera erongoosa Allah byayagala. Inshaallah tetujja kusingakaawo. Allahumma jaddidil imana fi qulubina, Allahumma jaddidil imana fi qulubina, Allahumma jaddidil imana fi qulubina, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma jaddid, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma jaddid al-imana fi qulubina, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma inna nas'al الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سيره إلى يوم الدين. وصلى الله سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.